DatimSafi.com
Simba nguvu moja
Ubaya ubwela
Hatutaki na kukuru
Ubaya ubwela
Makau watasanda
Ubaya ubwela
Vikombe vyote ni vya kwetu
Ubaya ubwela
Wana Simba
Shabala kapote
Ubaya ubwela
Mabambo na mutale
Ubaya ubwela
Kagoma
Ubaya ubwela
Aua
Chamaloncha
Sambi
Ubaya ubwela
Wapi Mohamed Ali
Ubaya ubwela
Mashini ya kuongea
Ubaya ubwela
We Murtaza Mangungu
Ubaya ubwela
Ni sauti ya ni prince Weze duktisa Ladi Kiso ankiboko Charaza
Weka debe Sige ona Hai Ujuju Usishuche chini Ujuju Usishuche chini unasotaje 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 chini unasota
we manager Chris manager Mabrich salimia manager Badimi manager Kijare
we aye Simba damu damu
ubaya ubwela
ni Simba damu damu
ubaya ubwela
Kumbuwa mtogole
Ubaya ubwela
Kama tiyalomba ya mpila pesa
Ubaya ubwela
Kumbuwa temino Simba burudani
Ubaya ubwela
Otavo, katikati Cheza hapa Piga makofi, basi tena Piga makofi, piga makofi, piga makofi Piga, piga makofi, piga Zingusha bendera, zingusha na tena Ha ha ha,
ubaya Wait a minute.